on this again. Baby, on my way, coming to you, me, I'm on my way. Si unajua kwa kwa mi precious, ina one call away from you. I fight for you every day, life is short, we got die anyway. Penzi langu kwa kwa siyo la kupima, I'm giving you all my love. Happy, be happy, lazi si, lazi, pariti, kali, I'm on my way. Kidogo nitafika, sichoke kungoja ni uhakika. Natazama kila dakika, macho kwa sami na juu umenimisi. Nimekumisi my love, usijinisi vibaya. Nimeshatoka na kia.